Yeah.
Ooh.
Blood,
Fox, man.
Sarafina.
Hey girl, you know.
Kwenye mapenzi kuna vingi unanidai.
Conscience.
Ujanja sina. Nachopata toka kwako sijawahi. Unaniliza siku za baridi, sikatai bebe. Niyo mana mina jitakidi ufurai. Mapenzi ya dhati bila tambiko. Odari msafu mefunzwa miko. Ukiwa mbali na misima diko diko yako. Sidanganyi, mimi na wewe ni mwanzo mwisho. Milele pamoja tutenge kifo. Treni kigoma nimefika mwisho mama.
And the bumba, small waistline. Ring up on the finger, me now waste time.
Baby, you got me looking and listening and thinking about you and me. I wanna love you properly.